kaniya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka uchini bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka uchini bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka uchini bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka uchiya bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka uchiya bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka uchiya bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka uchiya bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka uchiya bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka mama zole bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka uchiya bangaliya uchiya kanjani sosebenzi kangaka.